Yes, yeah. I'm gonna have a couple of shots for a pin on bullet. Now I bet we see a fucking cell. I'm gonna have Dallas. I'm gonna have the end. I'm gonna have fucking my oof. Now I'm Usman. Now I'm Chimel. Now I'm General Matsuten. Now I'm MP. I'm gonna have the Irish bus. I'm gonna have my full sex. So I can't touch net gold on ball. I'm gonna take it. Three of my shits. I'm on. Shits up. Unga wari achuzi mu utavuya kwa jini. Unga wari matutele utavuya kwa matachi. Unga wari glitchimen utavuya kwa tanyan. Unga wari kritikan utavuya kwa nusa. Minga wari mapeti map mitavuya kwa jini. Minga wari matalayu utavuya kwa jini. Unga wari achuzi mu Otavu ya kuatanya, unga wari ya chuse. Otavu ya kuatanya,
pa 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 zumba.
Ha, bona, kanga kalonga chu Dallas, kanga kalonga chu Kongman, otas of chinga chiba pesca mato daxalu, kanga kalonga chu Kulu Fellu, the big five. Ngithi mwajana madoda abhikelela ayilabasala enzima mabhelista ngehlathini emnyama kodwa emnyama umagewa njengeeti fondela zonke esinombono nakanjani ndiza zibehlomane gcwala wena mwana ja
ungahlaye achuzi jak utauma mojele. Ungahlaye achuzi jak aman utauma mojele. Ungawari timen man utapuma mojele. Ungahlaye tokta shivasa man utauma mojele. Ungawari achuzi yu utauma mojele. Ungahlaye achuzi yaka utauma mojele. Ungahlaye timen uta uma mojele. Unga ware mgenerali man uta uma mojele. Unga thai masikapa man wata uyavu achuz. Unga ware achuzi yo.
Kanga kalonga chuk kong, kanga kalonga chuk umut. Kanga kalonga chuk majisa fag. Kanga mpikilili, kanga le bad boys. Lenga chunombole ya shayesa. Lenga chai tualu wena man. Sumpa na woko wana pare. Lewana kulofen, mere pwapa msana. Lewana puske, irawa. Sumpa shisa, nizo unyawa unyele wena man. Naru hari shrabe bar. Laisa mire ya jual.
Sumpa pa 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 pa.
Unga wari achuzi mu utavuya kwa jini. Unga wari matutele utavuya kwa matachi. Unga wari glitrimen utavuya kwa tanyan. Unga wari gritr utavuya kwa nusak. Minga wari mabetri mak mitavuya kwa jini. Minga wari matalayu utavuya kwa jini. Unga wari achuzi mu utavuya kwa tanyan. Unga wari achuzi utavuya kwa tanyan.
Correct na ngopela achuzi ya vita. Na yutle minayo mwale mekabe. Correct na ngopela smile.